Ok, é tirari, rari, 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 basta esquizo aí, apa. Ok, yo, na kushanga, kwanza swaga zipo loco. Eti unajita gaza wakati waweni. Nasama wa, nani, 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 nani. Basi acha ni kwenyeshe na vyo, gomona ni. Ok, so tukiba hii ni team ya waze. Acha swaga za kijinga fikiri kashabale. Machine, nunuwa mpenzi sabuni. Nasikia umashindo kuimba, basi kanunuwe sabuni. Oh, nita dingi ukipenda we nita dat. Jita pimbi mana hauna lolote unajidenganya. Oh, na kuna wisha mana nepi umeshe cha. Kwa wapu kama umeisha boro kamie kubana. Oh, shobo mingi ulipofika kwa kubanda. I wish gekupa wigi mana umefuzu kudanga nigga. Major goal siwezi choka kwa na hii. Go body show kesho lazima mtutaga. Oh, si una hamu. Yeah, si una hamu bro. I'll see you, si una hamu. Yeah, wo una hamu, I'll see you. Okay, wo una hamu. Wona hamu, bro. Yeah, wona hamu, yeah. Wona hamu.
Wona hamu, ham.
What?
Ham, wona hamu, ham.
Summer,
ham.
Wona hamu,
ham.
Oh,
ham.
Wona hamu,
ham.
Oh,
ham. Wona hamu, ham.
Oh,
ham. Wona hamu,
ham. Summer, bass.
Wona hamu,
ham.
Oh,
ham.
Wona hamu.
Acha nkupe hum. Ok, kabla ujatoka unajitaje superstar. Kijana bishi baka machizo na kushanga. Huti chiki, uchafu umeziri mpaka bala. Kakupe geto wanza na boxe yake ukava. Niko machizi, yani ni mpaka basi. Na leo unavyojana na kika tetuaka masi. Nasaka kiki muradi ndo shike chati. Kwa nini usishike biki, yama unangoja kamati. I say, weja maa kwa sifo na jitahidi. Sura ya kistarabu ya moyo ndo kigaidi. Kukuchana hakika leo itabidi. Kawambia waleo kulea kwa dingi. Kweli ndo dingi. Yo, everybody say out to this work. So that it keeps doing the work that's been down for. And this ain't no diss to Gaza, bruh. Here ni Gaza downfall. See you na hamu. Yeah, see you na hamu, bruh. I'll see you, see you na hamu. Yeah, wona hamu, I'll see you. Okay, wona hamu. Wona hamu, bro. Yeah, wona hamu, yeah, yeah. Wona hamu.
Wona hamu,
ham.
What?
Ham,
wona hamu,
ham.
Sama,
ham,
wona hamu,
ham.
Oh,
ham,
wona hamu,
ham.
Oh,
ham,
wona hamu,
ham.
Oh,
ham,
wona hamu,
ham.
Sama, bas,
wona hamu,
ham.
Oh,
ham, wona hamu,
ham.
Bas, acha nkupe,
ham, bas.
Ham.
Una hum.
What?
Wona hum.
Summer.
Wona hum.
Oh.
Wona hum.
Oh.
Una hum.
Oh.
Kumba una hum.
Summer bass.
Wona hum.
Oh.
Kumba una hum.
Yo, everybody, this is what got the coming of them. One of the biggest in the game. The best rapper never seen before. Wombly Dingy 255. Yeah. And this also paves the way to all the rappers wanna battle in the battleground of the this rags world. Yo, welcome here.
Una hum,
hum.
What?
Hum.
Una hum,
hum.
Summer,
hum.
Una hum,
hum.
Oh,
hum.
Una hum,
hum.
Oh,
hum.
Una hum,
hum.
Oh,
hum.
Una hum,
hum.
Sama basi wona hum,
hum.
Oh, hum,
wona hum,
hum.
Basi
acha nkupe,
hum, basi,
hum.